mu bunyuma nnyo baby kubanga guyagala naye akwagala bwentyo kyenva nzija gy'oli n'obweyamu bwange alibaani oyo alikutengula alikuyita wa baby wange oli kisawo kya mutima baby mwekukundira kejuba kumakye yakavaayo akasana kabaamu eddekende bwentyo bwempulira baby nga tudde olyawo kampuyo yemisana ekyeggula wabula mwana muwala nakutegeera kuba ekyemisana mbeera mu mirimu gyaffe twange naawe bembuza akasimu nkubira nange nabaawo naayitabanga nange lwembanga mpisa omutima nzigulira bwembanga mpita gulawo mutima gwange gomwawufubambe abakusumbuwa bagambe bonna mutima kogwa pulinsi yekanga mpita gulawo mutima gwange gomwawufubambe abakusumbuwa bagambe bonna mutima kogwa pulinsi yekanga enkoko wemamira omwana muki bwentyo bweneyamy okukukuma nga kibuno omubwatalabikalabika nange bwenkulaba mbebe wange n'abamalayika okunsi yekwe mukisa gwa bugagga wajjamuje oli paladaizi yange kyokka kyositomanatuuka wamma byokunyizaakola ddo tezivuga bwene katonda mmanyi muwuliziganya n'okisiinyako nti nno tukite kula kuzirika mba sitegeera masanyalaze kasikasuka mutima siina wenekute bwembanga mpita gulawo mutima gwange gomwawufubambe abakusumbuwa bagambe bonna ye mutima gogwa pulinsi yekanga mpita gulawo mutima gwange gomwawufubambe abakusumbuwa bagambe bonna ye mutima gogwa pulinsi yekanga kyenyogera kiva mu mutima munda ayagala okutegula omulungi wange tulayirira kufa kale simugabana ebisigadde kale leka batwale bwekyamugagga maaso getadde maama w'abaana lubirizi lwange oliba omwenya masanyuze genfa kugeze kukikale lazima natalabika oli wabbula wenna mu dduniya oli bwapeke wekka kyenva nkugamba titogattibwako bwembanga mpita gulawo mutima gwange gomwawufubambe abakusumbuwa bagambe bonna ye mutima gogwa pulinsi yekanga mpita gulawo mutima gwange gomwawufubambe abakusumbuwa bagambe bonna ye mutima gogwa pulinsi yekanga